amazima obonyebonyenyo newebuusa lwaki ggwe ebizibu ne byekuŋŋaanya ne byetumba ku ggwe muli newebuuza ekibuuzo tyoba wassa gwaki ggwe kyebudde nzi gy'okukugumira tyebyo birina okuba mu lugendo naye guma afaayo afaayo nnyo mukama afaayo gy'oli ebizibu ne bwe binajja olibiwangula mwoyo manya nti olugendo mwoyita si lwa nseetwe naye ng'otambula n'oyo kakasa nti ojja kuwangula gwe kuwanga afaayo ebizibu ebingi ebikubaddeko bwe busuze obuli mu lugendo kye nsaba bambitunywere kubanga wasigadde akaseera mpawe kaaga afaayo nnyo mukama afaayo gy'oli ebizibu ne bwe birajja olibiwangula mwoyo manya nti olugendo mwoyita si lwa museetwe kuwangula gwe kubanga afaayo omukono gwe tegukuleka yonna gy'obeera mukama afaayo bangi kwabajja mu buziba bw'ennyanja n'agalwadde agazito beimpulidde bangi kwafaayo n'obujulira bwe bawadde wamma bateekamu ensimbi mwebale nnyo mutulaze katonda byakola ne tunywera afaayo nnyo mukama afaayo gy'oli ebizibu ne bwe birajja olibiwangula mwoyo manya nti olugendo wangu.